Mfoni a atosu adunu ngotwe. Hwe saa awarefuo yi a wonam Onyankopon akwanso no. Obarima no doniyere na obaa no so mane kunu ni die se ne Onyankopon asem kire no. Wobua won ho won ho. Ehye won ho nkuran. Kyekyere won ma se won no Onyankopon na woni nasem so. Jidi akristofo awarefuo bo mpaye bibiara. Eye Onyankopon adwuma bom.